Yes, kale, tutandike n'omukulembeze w'eggwanga.
January Kaguta Museveni olunaku olwaleero ayingidde bendo bendo erye Ankole era agenda awenja kalulu manyi
kati awali waka
ali waka awali yagaye kati omukulembeze w'eggwanga tumkulembeze w'eggwanga lwaki yali wadde atambula eggwanga lyonnanga anoonya kalulu munnange nno olaba kati wano mupya vakukiri nti mukulembeze wa ggwanga naye kati mukalulu kano ketugenda okuba mupya kubanga era yazze munaakola ki
neyesimbawo
yes Ankole agitandikidde mu disitulikiti y'Eisingiro n'Entungamo era eno yonna abantu bakedde mu bungi n'okujja okumwaniriza olukungaana lw'Eisingiro pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alukubye ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti y'Eisingiro ate olw'Entungamo alukubye ku kisaawe ekya Kyamate Primary School okusinziira ku bibalo by'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Eisingiro eno eyina abantu 63,575,777 eggombolola ziri 30 emiruka 13 mugumu ate bayiza obulungi okuba mu gavumenti
The excellency in the deed of respecting what your princes have published, the manifesto that NRM is giving in wealth creation. This morning we opened a circle for all the district workers of Eisingiro. And Eisingiro district is one of the most organized districts, and it has been the best district in the last 3 years.
Okay. Kata kulimai je, kerjaya itu tak sempat jadi. Nanti, nanti kita cari jalan lain sejuru. Era sesetengah jadi jemur jemur sulap. Kalau media itu bawa mukwanga, kalau kita itu bawa Malaysia NRM. Nara saya waktu sekarang pun ramah. Ogoh kita bangga, bakula kita na. Wadengan ini sendiri kalau dia caga, mungkin sendu, jiwa wanga dia. Kerjaya itu tak sempat jadi. Ada sulit. Kita kau kuarir berdo. Ata kita bawa kuarir nama kuarir. Sehingga memang juga memang buat alir.
Thank you.